Mnata kubugia. Ah.
Taurus music.
Ah. Penye moshi lazima kindukulu.
Dukulu.
Penye kuku lazima wepukulu.
Wepukulu.
Ah. Nimesunda ganji kwa katululu. Leo sina ndai nimekuja na kisululu.
Tutadua.
Tuta ride boda boda.
Ah.
Luku safi nimepaka boda. Leo natoka loko nataka kuvuka boda. East and the west tukutane na maoga.
Oga.
Kwa wa Niger.
Niger.
Wa Manaira. Niko na do music bank kama Tyra. Tali top shetter. Simindyo mama Kaila. Hey. Ikifika weekendi si uwaka kaka waida. Waiter letter.
Waiter.
Leta, mogi kwa njia by the way ongeza meza.
Meza.
Tunaiweka, tunaserereka. Hey. Loni kuwatesa na vakoza dikteta. Hey. Tunabugia bugia.
Bugia.
Tunabugia bugia.
Bugia.
Hey. Si tunabugia bugia. Na isiposhika tunarudia rudia.
Hold up, take a ball of panshi. We flaming hot, too damn fancy. Cleo be the name and I'm too icy. My ching ching long, call me rich auntie. Elo hapa tunobugia bugia, timbele lapo nakatukia tukia, money right skinny popo katichitika. Call up tally, get the keys to the city girl. Nightlife ya tu imayamba kuma seven. Pochoka kuma dizzy, timafika kuma seven. Drinks on ice with the life of the party. Imwako shot, anetie shot after shot. Mimi nilina my notes straight, non-simbi. Checkmate, I'm a numbers yengi. Six O's on the left side of the decimal, lady in the streets, in the sheets, she an animal.
Tunabugia bugia, tunabugia bugia,
hey,
si tunabugia bugia,
tali na ice queen, bugia bugia,
tunabugia bugia, leo tunabugia bugia, si tunabugia bugia, na isiposhika tunarudia rudia.
Wanna spray some money on somebody's titties, are they carry big things, sex in the city? I'm a bad bitch, I get along with the kitties though. Hush puppy, no Botelli or CCO. I look around, see like five of my toasters. I'm who they want the most, see my face on the poster. They never see me though, change my name to the ghost town. Running companies, big boss, no Costa. I used to ball hard, no coach, and now I'm antisocial, blame corona. Bro, I need space, I can feel your boner. I blame the champagne, that's getting popped like soda. 4 a.m., is it late or early? Really, it's all love, ain't got no hatchet to bury. Just a thick mama with a lot of ass to carry. I just move, I don't twerk, it's on necessary, y'all.
Tunabugia bugia, leo tunabugia bugia, si tunabugia bugia, na isiposhika tunarudia rudia. Kumewaka sana wapi bako ya maji, leo ni kushikisha jaba na washikaji. Pale katikati ya tindo kuna party, mpaka boy wangu gidisi yako maji maji. Kesi badai leo tunachoma rada, tunachoma mpaka tutafutwe na nakada. Leo maboy wangu wanachotwa na mamata, mademu wenu washachukuliwa na mafala. Mina kula happy na tupa asara juu. Sahau shida zako na uwanze kuzitoka. Life tu ni moja, kukufa ni number two. So before iishe, we anzanga kuzioda. Waiter letter, waiter letter. Mogi kwa njia by the way ongeza meza. Tunaiweka, tunaserereka. Noni kuwatesa na vako za dikteta. Hey, tunabugia bugia. Tunabugia bugia. Hey, si tunabugia bugia. Na isiposhika tunarudia rudia.
Kumeza kusikia rufu tamu inanukia. Johnny Saru wa manya Rundo huyo ameingia. Eh, niko na test kitu inonja kabajia. Sauneza chapia mbogi yako yote ineza karibia. Woko manchu zimekurarukia. Najwa kitu nataka sani kubugia bugia. Miniko said na pakuki nipikia. Na ni mwaga kwa sinia ile design ya waria. Eh, siponyalika mina kuja kudandia. Mini member nime join this year. Na nina doze mekuja kuwapatia. Rewind back sili ektebu DJ rudia.
Tunabugia bugia, tunabugia bugia,
hey,
si tunabugia bugia,
yeah.
Na isiposhika tunarudia rudia,
tunarudia.
Tunabugia bugia,
yeah, yeah.
Leo tunabugia bugia,
tunabugia.
Si tunabugia bugia,
yeah.
Na isiposhika tunarudia rudia,
tunarudia.
Tunabugia bugia,
yeah.
Leo tunabugia bugia,
tunabugia.
Si tunabugia bugia,
yeah.
Na isiposhika tunarudia rudia, hey. Mtindi,
tunabugia bugia.
Keroro,
tunabugia bugia.
Maji,
tunabugia bugia.
Kamnyweso,
tunarudia rudia,
hey. Mtindi,
tunabugia bugia.
Keroro,
tunabugia bugia.
Maji,
tunabugia bugia.
Kamnyweso,
tunarudia rudia, hey. Mimi mnanisumbulia kwa nini? Mina kunwa hapa pombe yangu, uya nataka kuniwekea mchele kwa stew. I mean, kwa pombe. Mina, sisikinja, wacha mimi ni bugia pombe yangu bana kwa nini nini. Weta bana, weta bana, weta kitu hapa.